sasira omulokozi yeso tusasire laba bewalokola abo bewalokola okube misira tewe mezizayo echonga chiruma labe wanunula okube misira tewe bakuisiza muamasi
bambi wambi takufata
ompita na mwana wogolina
bwenkule kambana dawa
chiba chikoli mochenina
kweyansi chemisiri
mubulumi obutagambika
nga bantu lukunya
nga ujuye mere njuna
webale tata wamponya
mutungwe yononga bilira
nokube kubo kunyanje myufu
Falau no mupangusa
sasira tata sasira
aboluganda bate nyuma
aba wangu ebirunje byensi
sasira tata sasira sasira sasira
omulokozi yeso tusasire
laba bewalokola abo bewalokola okube misira tewe mezizayo echonga chiruma labe wanunula okube misira tewe bakuisiza mwama
sasira sasira sasira
yesu gomulokozi sasira
sasira sasira sasira
uto sasire ani anasasira
kubanga batubulira ngenjiri
okuva emisiri kati batula ne Falao
batula babage bipolisi
tekigambo kyo tekisobode kuyamba
bennyini abawonyanga galwadde mu linnya lyo
kati batula eri
kubanoonya madagala
agaweweza tatu buwewezi
bakujemu bwesigwa kweyabajja mu buddu tata
n'obatwala mu nsi yesuubize
bewaddagataito simanyi babishopu n'ebirala bingi
bitibwa by'ensi bibamazeemu
naye tata asasira
sasira sasira omulokozi yeso tusasire
laba bewalokola
abo bewalokola okube misira tewe mezizayo
echonga chiruma
labe wanunula okube misira tewe bakuisiza mwama
tata munange sasira
omutima gwango gwakiriza
olwo nakyogera ntyanse
ku lunaku lulyo lw'omusango
twabulira enjiri balokoka
emizimu nagyo gyatuka
mu linnya ly'abalema batambula
naye ntidde olunaku luli
muve mu maaso gange mwabajema
bye mwakola ebyo tebyasanyusa
lw'amalala go ge mwayolesa
sasira tata sasira
Dear Lord, Uganda as a nation belongs to you plus the people who really need. May you please give a hand to Uganda. May you please give a hand to Israel. May you please give a hand to Matoviani. May you please give a hand to Tamsuza Henry. In Jesus' name, I've prayed.